Kazemo.
Kopala Queen Queen.
Yeah.
Me. Ah.
So we in the building.
Zaven.
J Cash, J Mol.
Zindana. I been ya bako pusha tishani. Shani. Sokashi. Pisa mamuchani. Besa bare guru mbanga mapani. Nijina usunga pa tiki tiki mani. Okay. Body wa pick you a city loco. Body wa pick you a city loco. Body wa pick you a city loco. Body wa pick you a city loco.
Goli wa pek you wesele loko. Uli wa pek you wesele loko. Goli wa pek you wesele loko. Uli wa pek you wesele loko.
Yeah, besa na fix mouth, get yourself China. Bande mwaning kwa te chiri tumba kunga China. Bada bandanga tapali kalu sango varubia. Bande bombo mesha pido kubafi sincere. Yeye la muka stitch impatio China. Lembi vika kumuka kanomba panshonsha. You can feed them result. Tuka debi langa riashichachi vile shikule baba mitirila. Iso kaiso kana pende pomo puku tu. Hapa friendship diva diash jamulu tuku. Pull up your socks wewe chest asha mira. Never leave an enemy behind peva tila. Keep a distance from here to mononga. You niggas so fake step nensalo mutunga. Nalile shapidia mwila nchita tagi. Get off my back bed mpapile mubag.
Goli wa pick you a city loco. Uli wa pick you a city loco. Goli wa pick you a city loco. Uli wa pick you a city loco.
Goli wa pick you a city loco.
Only what fake you was a little loco. Goli what fake you was a little loco. Only what fake you was a little loco.
You queen in Avenga to Sekela Ai. Tula Ramona Ai to Ai. Kumba di Vale Sukai Sukai. Fake smile about the lie, the lie. Bafira Vasele Loco. Ayiko na kuntumina noko. Bad energy impela mashoko. Ichibele shatisha nike ine munonko. Ni friendship uyashani ya bula meaning. Kuicha nena diwanza ma feeling. No ichi senena elu ama peeling. Jealousy wudu elio lefai.
Avengia bako kusha tishani. Shani nisokashi pisa mamuchani. Besa bare guru mbanga mafani. Nijina usunga po tiki tiki mani.
Gori wa piki wa sere loko. Uli wa piki wa sere loko. Gori wa piki wa sere loko. Uli wa piki wa sere loko.
Goli wa piki wa sere loko. Uli wa piki wa sere loko.
Goli wa fake you a sele loco. Uli wa fake you a sele loco.
Yeah, negative energy fake it. Ya wumfala kacheti wanchi jetu puliketi. Nino kupendela kungati kulikeki. Apali mpia kukuchinisha na jezi. Yeah, but not anymore. Dilu ya kupatikisha not anymore. Walia walia wanandi but not anymore. Palyetu wale shita tolerate not anymore. Apa my levels have changed. Yala mishupo kuchita digest. Snitch nigga be my guest. Got a new seko. And we all doing laka. Hete amyange kumbuyo kwanga. Avengia bako kusha tishani. Shani sokashi pisa mamuchani. Besa bare guru mbanga mafani. Nijina usunga po tiki tiki mani.
Goli wa piki wa sere loko. Uli wa piki wa sere loko. Goli wa piki wa sere loko. Uli wa piki wa sere loko.
Goli wa piki wa sere loko. Uli wa piki wa sere loko. Goli wa piki wa sere loko. Uli wa piki wa sere loko.
Let's do it.